Ino video ikimara kujya hanze y'ibyabirara mu karere ka Rubavu nyuma yuko abahanzi batatu bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bita Bulldog Bushari ndetse no bita JC Ambassador bakubitiwe hara mu karere ka Rubavu nyuma yuko ino video igiye hanze hari inkuru nyinshi zatangiye kuvugwa hari byavuzwe yuko banyweye ibintu banga kwishyura birangira bakubizwe abandi bati harimo ibintu bijyanye n'inda izo nkuru zose twarazibonye gusa ariko icyo wamenye cyo ntaragira kure nuko ibyo byose atari ukuri ni ibinyoma byo kumbuga nkoranyabaga kuri uno munsi wo bita JC umwe mu bari bahari ndetse uri no muri iyi video yaje sobanuri kuri kose ibi byatumye kubitangaza makuru ndetse no kumbuga nkoranyambaga bongera kubigarukaho bavuga bati mwicare hasi twumva kuri mureke kuvuga ibyo byose biri kugenda bihuyihuyisa hirya no hino kumbuga nkoranyambaga zitandukanye ibyo byose nibyo nyirango tugarukeho ndetse nayo majwi yo bita JC ibyo yaje gutangaza aganira na kimwe mu bitangaza makuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndaza kuyakumvishura byumvira neza ibyo byose nibyo nyirango tugarukaho umenye ukuri umenye uti ese Bushari byari byagenze bite ese Bulldog byari bimeze bite mwibutsa yuko ibyo byose byabayeho nyuma yuko bari bamaze kuri imba mwisozwa ry'ibitarabo bya iwacu na muzika festival byarimo birasorizwa hari mu karere ka Rubavu by'umwihariko hari ya ahakunze kwitwa ku Gisenyi ibi rero byaje kubabaho muri kara kabari aho bita kwa Nyanja ni kimwe mu bintu byongiye kuba binini kumbuga nkoranyambaga ndagira ngo tubigaruke mwibutsa yuko ngiye kumva kuri mikoro ni Philox Aime umwana w'umuntu ari cyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe tukajya tubana buri munsi bigano nkingi ibiryo ya matwi nibije bigucika reka nkwikaze muri ubu buryo ubundi nze twinjira muri byinshi bere ira video ijya hanze ni ibiki byavuzwe nda za guhera ku minsi nk'ibirishize twabonye ino video icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku rwo bita TikTok ndetse na Instagram ni video yagaragaraga yuko harimo abahanzi batatu bita JC wo bita Bulldog wo bita Bushari bamwe mu bahanzi dufite kugeza kuri uno munsi bafite izina rikomeye cyane ndetse banakora ibikorwa bikomeye nyuma yuko twabonye video yabo bari kurwana cyangwa se bari gushyamirana na bamwe mu bantu cyangwa se n'agakundi k'abantu bari babazengurutse bara sagariwe cyane ndetse baranakubitwa nkuko bigaragara ntago ari ibintu turi buze gukikira cyangwa duce ku ruhande kuko video irabihamye neza iranabigarukaho rero ni kimwe mu bintu abantu benshi bagarutse havuga inkuru nyinshi zitandukanye bamwe bati bano bahanzi bigize abastari ari mu karere ka Rubavu bafata ibyo kunywa banga kwishyura biza kurangira bakubiswe gusa ariko nubundi icyo cyo ndaza kukinyomoza uraza kwibona neza no muri iyo video umuntu ushinzwe umutekano hariya niwe wakagombye kuba yari kubikora abishyuza cyangwa agirute gusa ariko we ntacyo nigize akora ni ikigaragaza yuko ibyo byavugwaga atari ukuri abandi bati harimo ibintu bijyanye n'indaya ngo bivuge bijyanye n'amafaranga n'ibi